qiyaastii 300 oo kun oo qof oo falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga Gaza una qaxay koonfurta Gaza kadib markii uu amar ka yimid militariga Israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah Hamas ee waqooyiga Gaza ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan. Dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee Rafax iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka ee Gaza. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daadguraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysa, isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Maraykanka in ay muujinayso tallaabadani inaan u jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya, taas oo lagu ilaalinayo falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan. Maraykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafax, laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinaca dhulka ah. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa hakiyay hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafax. Intaas waxaa sii dhir Biden oo sheegay toddobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafax ah. Wadahadalladii Israa'iil iyo Hamas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Hamas ayaa weli hakad ku jira, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celceliyay marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Hamas ee ku sii haray Rafax, sida uu hadalka u dhigay. Halqaysanaanta siyaasadeed ee gudaha Maraykanka ee la xidhiidha dagaalka Gaza ayaa weli taagan. Senatarka madaxa bannaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Maraykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar militari ah oo dhinaca Maraykanka uga taga. Sanders ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay qaaday dagaal ka dhan ah dadka falastiiniyiinta oo dhan, isagoo ku tilmaamay masiibo, sidoo hadalka u dhigay. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isbarbardhigay ama isbarbardhig ku sameeyay dagaalkii Israa'iil iyo Hamas iyo dagaalkii labaad ee adduunka, isagoo u sheegay NBC in Maraykanku labo bambo oo nukliyar ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka, isagoo ku tilmaamay duqayntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah, isla markaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dowladda Yuhuuda, sida uu hadalka u dhigay.